Onye na-eburu mu zọgbe, onye na-eme m ihe niile na yo yo. Jesus, Ibokome.